ZambiMusicBlog.com. Nagoba, Sindangwa, kobe Mr. Wasabo. Woo, ndinga lamunde buluma. Woo, kati ndike mina jivusoma. Hey, shama nepo chika shende wopa laka tewa chika tefungu mpanga wanjika ta. Hey, kuko panga YP, that's my aim. Kupo mapaka nago jinja sa name. Dame, shame, shilitea no game. Mosari, kilo gulo wabachi sari. Kilo busuma mwana habari. Appetize ni kwa dechiwari. Mogogo dewa masheleni. Fionse alefwa mupeleni. Ewa wako ya wabebeni. Enjoy my life ako heaveni. Udu. Fine girl from Chinsari. Ariba mulu niko Chinsari. Alimoneka kwa tini buhari. Okoko loko fika buhari. Laga kamkono type yandi hey. Nalago soo ila shonze shandi hey. Umpila sugar walo wanga kandi hey. Ulimubadi uko chila na kadi B. Pionze firimu ZZZ. You my best friend you ulimu G. Ulilenga ndesa vaira A, B, C, D, E, G. Woo, ndinga lamu ndebuluma. Woo, kwa tindike mina jivusoma. Hey, shama nepo chika shende wopa laka tewa chika tefungu mpanga wanjika ta. Hey, kuko panga YP, that's my aim. Kupo mapaka nago jinja sa name. Dame, shame, shilitea no game. Yeah, musari hey. Kilo gulo wabachi sari. Kilo busuma mwana habari. Appetize ni kwa dechibari. Mogogo dewa masheleni. Fionse alefwa mupeleni. Ewa wako ya wabebeni. Enjoy my life ako heaveni. Classy, fancy. Nala mpopo inogo mwana dansi. Drop it, munyansi. Yele kile koya fike pansi. Gelo kulo wanga mukabene. Nama mukabro mukane nolte mukabene. Nikango freaking tip up a pamene. Ni bobo general kwa tini kanene. Oh, uchili fulai. Titin kwebe puna good Dubai. Titin koche kwa tipo bulai. Apa nomba nde kutola good Dubai. Oh, ndinga lamu nde buluma. Oh, kwa tindike mina juvu soma. Hey, shama nepo chika shende wopo laka tewa chika tefungu mpanga wanjika ta. Hey, kukupanga YP, that's my aim. Kupo mapaka nago jinja sa name. Dame, shame, shilitea no game. Yeah, musari, kilo gulo wabachi sari. Kilo busuma mwana habari. Appetize ni kwa dechibari. Mogogo dewa masheleni. Fionse alefwa mupeleni. Ewa wako ya wabebeni. Enjoy my life ako heaveni. Yeah, icon. Friday. Link up. Excel.
Uyu mwana kashuri pia uyu. Ni bie sana. But still baba cyber lip.
ZambiMusicBlog.co.